Tizama na vyokusha maibu, mapenzi ya menizidi yangu, hadi mimi nakosa raha, baby. Because of you, meni bana kama super glue, na tanga tanga sina la kudu. Si mchana si usiku mawazo fuu abaju, chakula si wala singi na teseka tu, usingizi sipati na umia bu. Baby please don't break my heart. Basi kwenye penzi uwe na mimi, tuwe wawili, hadhara na penzi ya zati, tuwashinde mahasidi, wachonganishi iwa ume ya habibu. I love you, I love you. Shaka, daima umenikaza, kukuacha sitoweza, moyo wangu meutawala. Ona gisi wanavyohangaika, eti wanataka kutuachanisha, roho zao zitachoka tatabanika. Mahabuba, chakula si wala singi nateseka tu, usingizi sipati na umia bu. Baby please don't break my heart. Basi kwenye penzi uwe na mimi, tuwe wawili, hadhara na penzi ya zati, tuwashinde mahasidi, wachonganishi iwa ume ya habibu. I love you, I love you, I love you.
Best.